Street Kids Music.
Let's raise our guys.
Raise up.
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 It's Greece.
Yo, this is what you told me. Who
did a good job? But the Langan Kalen Kendrick Alemba, you will still flow. Delivery still on point, that's why you don't bear kids. I stand tall, one buff in deco with my bare feet. Yeah, gemuni mumajamwa tumwea kulila. Yeah, osa zimvela kufiko kali mungila. Yeah, izi tikari kupika, osa zipula. Yeah, tikari funo kupango, saka fekula. Yeah, sindine lesbian but rap na kudia. And I'm sure na bebe wagai polemba mavesi wakudia. That's why abantu bonse bari kusula. Niwebo jinta ilala mwadibelelo kufula fula. Sia tu ni mpola zale mjesa ni kukate kubola. Oh no ndiwe gelo mwache izasidi za kubola. Nabwela one bomb ulidiwe monga ni timu ya bola. Kolonga nani ndipa ya yamba ukalikuwa olola. One sininga kumbune drama za ma conditions for sign a deal. Usalengese ni ulule vene vima chitika ni kupay the bill. Mwausha mizimu zezi na gona kudala siza pankala chill. Zagani za ni mankwala kansi kunoti na jaila beef ni meal. Ni pashpo chanshi mwapole ikatabala fimba bala la dia. Gole kwa fikambe kupanga kwa sense fio wimbo filo kusela munia. Banshi takikarisha wa filimba female sojo wa ulafia. Waiso itana kwa voti zinye wala really carry on fire. Female Samson more power. Bla bla pa manamba ni natenga kulibe na FB. Mu TV tinangena na kamera kali bonkala na HD. Kurekodela pa mashua Mikey we mwaiche yanga na CV. We the OG singa ende na GG. Nanga wife sama mwanga pali banana kolwe. Yeah yo 5 minutes of fame mwamba funa musikole. I think ni webo wala bafe kutu example kutuba nove. Teine vale mutolo furo kushuba tishili munove. Love it. Cause when I look in the mirror kulibe amani chila I'm the head. You're not a female rapper ndiwe muchila I'm the god. Olo ni bifu yene mwani letela. Pay attention ni muone mweni zaishetela.
Street Cage Music.